Yo, Motif, turn me up on them headphones, bro. What up?
Yes, man. 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 Yes, man.
Mwakan me jam na sijali aswa ni me kam na makali naona mafan wana swali snitch na run kwa skali look me na piga hatari oops nishalipa mahari dem nishapata wa kumari mama sita jo ni chupa shinda zari minko na flow kali kali miupiga show mbali mbali minko na dona magari wuna hit na una soko mshwari da piga kolabo na fali then goma na dola kabari aroboy kan kaka jua kali play ke ijo na sita for dali nyaji watu wangu wa senali season yetu msiwari minshapa shabari ule kijana hodari lazima tuishi fahari doni na links na omari peace pia na piga na pasari veve na shikisha na maari
2022 koki
yes bana
BNM na OG
yes bana
itabidi mumeti
yes bana
justice ndio committee
yes bana
and they got nothing on we jogo wa shamba na wikamuji
yes bana
mano disi mashilingi
yes bana
kuna mashore kwa wingi money wana pandi kona
yes bana
bogi mzima inachoma
yes bana
inatupandisha chopa
yes bana
in the city sin your hope
yes bana
marijuana pandi kona bogi mzima inachoma
yes bana
inatupandisha chopa
yes bana
in the city sin your hope
buda si bol kaluka
yes bana
mtami uchil na mafiati
yes bana
gangsta timba ndo kiatu
yes bana
tunapiga jinja na shaku
yes bana
nikona mangoma za power wanuliza mbona madawa vile nimeshona visawa fly kani kona mabawa mini rastyo ni ready to sina na nishai kuwa tegi masimba na jo mapredi na jina either way hamuwezi kunshinda ukikuja ismi kamanda try kuni dispia ni blanda form ni mazish na matanga na misi na beef na ohanga ohanga unitaki kwa nini mbona swanye traki na mimi tutop izi chati za mjini after that you'll be happy amini stack interviews a gazeti maswali zofala zileti miuomba kandinyi wanzeki got ka Ronaldo na Messi nani mwingine ka mimi mafta na paka marini gachinda rosa na timi new rap kama hova na nyinyi Shinsky kolabo tufanyi tushike from dago tukani intro bro tag wasemani usitry kunishwa iwezekani huda simu wa shiki anadhani mina try kumpiga miti nina wife cho sipendi zo kiki I'm done with this shit joriti
2022 koki BNM na OG itabidi mumeti justice ndio committee and they got nothing on we jogo wa shamba na wikamujini mano disi mashilingi kuna mashore kwa wingi money wana pandi kona bogi mzima inachoma inatupandisha chopa in the city send your hope money wana pandi kona bogi mzima inachoma inatupandisha chopa in the city send your hope 2022 koki BNM na OG itabidi mumeti justice ndio committee and they got nothing on we jogo wa shamba na wikamuji mano disi mashilingi kuna mashore kwa wingi money wana pandi kona bogi mzima inachoma inatupandisha chopa in the city send your hope money wana pandi kona bogi mzima inachoma inatupandisha chopa in the city send your hope
yes bana